iwinjoga seche mondo heri to yie mondo mio heri sabido no kwaki yeye mondo kwaki to nikech biro jobodo chieng' makora wajo jogre gila
wola hola biro chopo seche makoro olore biro chopo seche makoro upogore
kinde makoro uyangra anya
biro tundo kinde makoro uyanyore
jogore makoro jokwangra kwanga
biro tundo kinde makoro ugore ubo tundi odieche ngema